Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Aljumare no gayi lewru avril jana yamde soki holitindi wido sappo jeddi yamde dabbiri maslimaji tapande nay e djumi dan tawale maison de la presse kikira handen o kabaruji meden di anni e fulfulde ko batto yimbele tembe chapande be koliti wido ko batto yimbele ujinaji tatam kany en djoppi wakati jono kero hakkuni malikanye e dum woni Burkina Faso tiagal ko basi di ngadi hakkuno fulbe haabe wobbe tombe faande be gonde e gudde nokkuli mabbe debbe nata de leedi Burkina Faso ndi kanko premier ministre sumaylo bube mayga bete hande o holiti député ngabe hono hedo golleji makko di ngoli wattu jono datinay o wi o nangata kabar rojoji ngondi leedi meden di to gawote be gonde wadde do hen imma daraji faabe yel honbe kani faabraade kabaru hono jam e deder hande wartede leedi ndi di wonno sembe kabaruji di min jogini on do kikirande di bismillah modon e hadade galko basi di ngadi hakkuno fulbe kanye haabe leedi meden di wattu jono ko batto yimbe no uynay tetom kanye en joppi leedi meden di so naati kerol hakkuno mali e Burkina Faso fedde CICR ne kanyo ki ido kabaruji be do yimbe wattu jono be tampitom sanne fa kebe famtaade kede Ousmane Niali Boudi
ngol e gol ke gol fuddi ille lewru fevrier yabbeni ndu e wi ha serbe yeebe ton heybe yo himbe mali ujunaji didon Burkina koobe ujunere njodinobe mali e njeytom be tawdo gidiraabe mabbe e sakiraabe mabbe njodibe le o nokku tiddo wonde di galleji kolitiwide kulini yonkiji mubbe batte basi gonda hakkunde fulbe haabe le region mopti o le o nokura fi nguri anatiidi sanne saabi kam kantido heba kanu le ndungu jabbido daranade cellal mabbe e jande mabbe anatiidi sanne le nukku o farde denagu mabbe hebe daranede hasse er holitiwide be jabbe njodo wayguya gendi burndi fu battade e d'accord de yimbe mali nyongitibe Burkina on nokku be kebambe limte yalla ko be kasindin ana wade be molobe hebe limtama hakkunde lewru fevrier e fuddode lewru avril ndu be tawtoto himbe mali ujunaji noga e nayo nyongitibe le leydi Burkina ni illa basi fuddi le sahal mali le hitande 2012
kambe yimbe la gombe to koroto be koliti wi dum gonga jati yoga be do yimbe la fu ana nokko no dirte do benge idum leydi Burkina Faso ndi kanko no dirte do Seydou Macky Tall o mo wonno do woni yimbe la hejabe jannobe to koroto ley lewru jabbe nondu kede mako bo sifido hen
minanga min leeta leydi Burkina ndi jiri de gita min kalde mabbe non min tawi ton galleji man hemra e tappo e ngende ana wiya jende jende lamu bal woni do leydi Burkina da wittude amaya fa yimbe ujunere e temede jeego e dede sappo e tata ɗum woni yimɓe jonna de caaki ka ko ɓuri hewde mabɓe ka foti jengue to jooɗi
nenno kabaru mabɓe hono wuri ana sullini na hono jiiruɗon ɗo kabaru mabɓe
ana ɓuri ana sullini kay neɗɗo jokkuɗo kaaki muɗum fuu so witti wala fuu ko jaaduɗo a tinaye a miilay a witti ha yehi nokkuɗo wona leydi ma to a jeeyaka tawa ɗu dabare fuu wala nama to no keɓa fa gurda yalla sullini jaati ana wiye ɗo ana ɓuri noon sa ƴeewi o jama wala fu no wodi dikke fu wala ballo annawi de
fa hande no hollitinde wido o don nokku ɓuɓayɓe kollitiwide kenen yimɓe le nayol civil e kañe mbara to nokku no dirteɗo gondo iɗum le cercle koro région mofti altinere heccitiwel kenen ndu ɗon puɗɗode yontere nde ɓe kollitiwide yimɓe le taton lumankoɓe kañe mbara le oɗon nokku goto sakiraɓe so gabbido bemal amen ande ngal oɗon mbawi neltirton mijoji moɗon no noddimi ɗon numéro ɗiɗɗi anduɗon ɗi kollitinde wide ñalawma hande no ɗon kanko sumelo bube mayga o holliti hono ɗatiɗo mo hani nangude caggal ko lebbine o noma le leydi meɗen ndi holliti wi ɗatinayyi o hani nangude le nokku o heɗi woni ɗiɗo ɗati Ousmane Niali Boudi
kabaruji ɗi gouvernement o daronto sumaylo bube mayga holliti ɗum le wattu air goto nde windande nde helloji nogay kabaruji mawɗi nayyi goni e mun arande daranade ɓantare golleji kaldal ngal dow signingol kesol ɗati tati kanɗi jokkede ɗin tati woni haybude hawrintinde e hinnade ɗiɗaɓel mum daranade rafindenagu gonduɗo heɓude sembe ley leydi men ndi tataɓel mum daranade himmeji himɓe dow yawnude golleji heeƴo hooreji leydi ɓami bangal kasindina himɓe jawɗe nayiɓel mum o haali haala lani dagol woteji hooreji leydi ngaroji ɗi yalla iɗi ngaɗire le jam e deƴere e laaɓal hooreji gouvernement o holliti wiide golleji ɗi haani wadde le jonta e lebbi ngaroji ɗin woni daranade ndenagu himɓe leydi ndi e jawɗele muɓɓe yimɓe malde fuu keɓa courant e ndiyam ceniɗam sumaylo bube mayga holliti wiide moƴƴinan fedde faabotonde militaire en keɓɓetoraji fa totte hakkeji muɓɓe le balɗe ɗiɗi o joddoto e député en dow kabaru tongande nde watanaɓe ndaran ko woni le mayre lani ndo ko landoto fa ɓeydoro faamu kollita du ko jiɗi ɓeyde le heeƴo sumaylo bube mayga ngo hooreji gouvernement o
kanko ministre kuminido hakkunde Mali e leede la goddo o wi tiagal ko dum hollita le beme andi de wiide on odditi ambassadeur leedi Mali gondo leedi Alanzerie di Kagne dum on consul gondo nokku no docteur Tamara Setto holliti wiide dum penenon tiagal ko dum hollita le beme andi de ko fenni odo kabaru radio jo gondi to gawotodi de gondi wadde do hen imma darafaabe tiako basiji ngado to hakkunde jale ni gondi tondi wattu jona yimbe la gobbe to gawotobe do kolliti wiidan pami jati nafaadi do golleji hono wuri Ousmane Niali Bou
Le fuddode Isa Idrissa Maiga directeur bureau Irtel Gao ami misalu do radio no dirtedo Milkolin mole di Rwanda lati do sababu basiji hakunde jalleni gaddo yonkiji kewde le hitande 1994 le leddi Rwanda ndi e wi makko radio ji gawo di lataki non illa basi o fuddi le leddi mendi ngadi ko mbayi fu fa dewral wada hakunde himbe leddi ndi Isa Idrissa Maiga directeur bureau Irtel Gao kulti wi de be ngadi ko be mbayi fu fa himbe dokkindira juude le ngendi gawo ndi e wi makko be jida goto fu faddite tiagal goto fu sappe holite wiede e osi woni ko wawi latade torra do mudum sini min gattanay dum hakillo min gaday fa deejere wada e dum wawi latade torra le ngendi ndi sini hande himbe an gondi le jam e deejere sabi radio ji gondi le nukko o darani di fa jam hebe himbe ngendi gawndi kuliti wiide radio ji latake sababu fa jam hebe le ngendi mabbe ndi kabe kuliti wiide e be darta fa han e gollobe radio ji gada ko mbay fu yalla bonandaji gatte le nukko o di ana cella bonan daji ngaddi sababu fa golleji kewde cela wadede al huseini toure bi ngindi gaaw goto holiti wide radio ania e nata yo radio ji kollitoji nyande fu yalla jam ana hebe le ngindi mabbe ndi e wi makko radio ji gaawdi nyande alla gardo fu ana kala halaji bawdi wadde fa jam hebe yalla diwral ana wada hakkunde himbe holiti wide be kan yettede golle mabbe o gaaw bonandaji ana ngadde jamma ila nyalloma ko heddi fa ande yalla di bonandaji bonanda ko watta kebal e region o
to mena katobe kollitoji wide kawrital baldi di fuditon jowingal don diyam yimbele bebe iwrile nokkule menaka de fu yimbele hala nane en kanye almami en fa yottoyo e amiri en fu ndi hawrto lengal do kawtul kanye sukabe durobe e demobe lanni be ngal do kawtul yo fedde nebno deto ONG IRC kanye fedde humnide kabaru ndiyam wonde to menaka to koni fana mudu fab joto yalla hon nokkule gondo tonde kan hebirde ndiyam fa keben famtade kede fa handir Ousmane Niali Boudi
ndiyam yo hunde arandere de himbe wombe le region menaka buri hasindinde fu wombe le cercle ngaji di buri nenna fa himbe mayri kebandiyan kana njale nukkuje boddude nanu ko ja mer commune menaka o yalti ana weli yonki le kawrutal be ngadi pawengal do darnaade titalaji ndiyam be jogi di nanu ko ja holiti wiide himbe ana kani famminede yalla ana darno le nukku mabbe o fandiyam hebe holiti wiide le kawrutangal e kolliti dabareji kan di bamede fandiyam hebe le nukku mabbe o holiti wiide be ngadan ko be mbayi fu yalla titalaji be jogi di ana timma dow hasindingol sanne hawrube ngal kawrital kolliti ko woni e yonki mabbe e wi mabbe ko han daranede arande himbe gennede keba ndiyam ko woni hakkilo mabbe dum be bindi dum le tongande e ko ki prefet gennendi jittudo be sanne e o golle kanko e hore makko do holiti ko woni hakkilo makko e windande de abdoulaye dagatira prefet menaka holiti kanyudu ko woni hakkilo mudum do dabareji di meri o pamedi o wi makko faabaru be en do golleji di anni wadde fa ndiyam hebe le gendi mabbe ndi o holiti wiide ben e koy mabbe en pami titallaji di jogi nana dum ana wawi ya fini de golleji di ko hani wadede faabe keba ndiyam be ngaram be darano dum le wattu joni o daronto ko himbe kasindini dum imeji di koleddi basi fu wala hen di kebenete jogala hono de kawrute ngadi e jabbare le cercle ngaji gondi le region o
fisu golfaabe di alono be kane sakira nyaw polio mboro koydo dum fuddi bete hande le mali fu e mangal mudo milioji sukabe kane fesed le majjundu be ngattal len podde le godde kasen vitamin ngaji ko hani wardi geedi nyaw le deedi sukabe goldo fisu gol timmal le noga etete lewru avril do
Studio Tamani, yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sekirabde lorne le réseau ngaji meden dibe kolliti wid le commune segala idum le lamu kay o rewbe le urube le balé noga kanyé ton boto mudem be kolliti hono ko be gollino le ko jabbino ko dati dibe kan nangod le ko warata ko do le odo boto goto wotna dana gonno to kanyé yimbe le hedja pelle ONG kanyé yimbe le mabbe hedjaabe tiagal leedindi se yuri don timiniram do kita do mobile gotel ngel cioggu mudum warta ko yata millioji chapan enay CFA holita wede kanyon suuta to kitato yimbe le jaddon bombe sumbu kanyé jaddi le do mo be dum bi jono no cili didi e mart to hono dido bonandaji wattu jono mangal pade ngobbe to ban gondi tayno dum goddo mo be faabe nanga dum sekirab do katten kiki dande kabaruji meden di min joti on sanne hedaade hejo jamme hollitinde wi jotalde min kertniki di wakkati jono yimbele hedi be min falli lamu kumeiro ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yotre meden de ana wodi wassalam.